Ottawa et Negi Bizira phone translating then.
Agisi biya maraka utwa itela
ibuleli waga yona. So negiri kili chumela yona kanya anwal. Cause naki muchuwa mona. Ne kuna limtago mumbari ki mu tsereba. Ka ofi marako golekanya le dipleke e ri mo yona ka tlhela yako Mamelodi ko flaka uri iriki thome ditaba tse tsa o fasta wa bona because ne ke nyago tsamaya gaegan bon ka mmele then batho ba re mo yena
e ka se bereke biao gore o fastele mo because batho ba tla o galesa ka dijo.
It's better uye o ibereke ko Kalahari Desert then baka se o irise diphoso. No wa duma taba e teni ba mo lukisetsa a kry-a le bucket e nyane a fetsa dilo tsa gae gore uye o iberekesa eng ne re sa itse mara o iberekesise as bege ya gae. Lesatsi la teng le a fitlha ba ya mo tsamaisa ba mo fitlhisa mo kgaufi le desert e gore a thome dilo tsa gae wa tsena ya re bege ya mathomo bege ya bobedi bege ya boraro le ena wa gotlha gore mokokotla o thoma o tonya o tshwanetse gore a kry-e ganyanegayana abecause di thoma o pala
e sekgale a re tla o bona kamela e fitsa ka ntlhela a re good shot ke yo e bereka a jaga sepe
anka bucket ya gae a tsamaya a ya mo kgaufi le yona kore ebjana kamela e in fact ne e le bjana because a kere e kodimo so wa fitlha mo kgaufi wa e leba roke nka se fitlhe bjao okay e re ke berekise bucket e then oanka bucket ela
a e shebise go tlase
if a re o beya leutwa modimo kamela ya tsamaya one step okay a fologe then anke bucket a ye mo kgaufi then a zibolola le borugo then a re mo kgaufi if a re o a tshwara then ya tsamaya one step a fologe then a ise if a re wa gata e tsamaya one step until ba tsamaya about 200 kilometers ba tsamaya biao if ba re ba nyako ibereka ganyane gape mo kgaufi kua aeroplane e nngwe e nyane e ne e na le batho tse three mo gare bo patse pedi le mme o noshe omtsakolo gore ire ke thuse ganyanegane then wa matha ore o gogolola mme mo gare o tla le ena gore o mme ya mo kgaufi aeroplane e le nyane ya boma ya ira mathata a matelele mme ola wa tsoga o utswa kante bothata ke eng mo a mtsakolo wa motlhalosetsa ganyanegaanyane taba e a e bone e iragala mme ola re ne ke kgopela metsi tse pedi apa ola yanka metsi tsa gae tse pedi ya mofaden mme ola a diberekolola ganyanegaanyane e fa fetsa re wa itse keng fa the way o nthusitseng ka teng ne nka o irela ntho e nngwe le e nngwe e o e nyakang a mtsakola a re wa itse keng mme ke kgopela o ntshwarele kamela e ke nyako e bereka